kuchisha. Ndo maana kamua kunipa wewe. Ona tulipo metisha. Mungu fundi dongo kalifinyanga. Mzuri hauna mapepe pepe. Na mima wenge sinanga. Moja, mbili na tatu, namba zote za kwako. Mi kama maji mtungini, sina makando kando. Baby mimi na wewe ni mtu na mtu wake. Sifuruku tisiruki, ndege na mti wake. Mimi na wewe mtu na tamu yake. Nishajipata sijapatikana. Na kama nanyesha nyesha, mvua mvua nyesha mvua. Ukunataka nikumbatiwe mimi. Mvua nyesha mvua. Mvua mvua nyesha mvua, ukunataka nipatiwe mimi. Mvua nyesha mvua. Mvua na uwezo ni mjenge mamake nyumba gali Mombasa. Mama mzaje ma kaweza kaweza tena. Ningekuwa na uwezo ngemletea babake hata kaverusa. Baba mzaje ma kaweza manengekuwa mapenzi. Safari safari muda uniko Kigoma mshoreli. Oh baby mimi na wewe ni mtu na mtu wake. Tifuruku tisiruki, ndege na mti wake. Mimi na wewe mtu na damu yake. Nishajipata sijapatikana. Na kama inanyesha inyeshe. Mvua 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 nyesha mvua. Ukunataka nikumbatiwe mimi. Mvua nyesha mvua. Mvua mvua nyesha mvua. Ukunataka nipatiwe mimi. Mvua nyesha mvua.